say never, baby, oh. Never say no. Don't let me go. My baby, tell me more.
You are mine, my only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go.
You are mine, my only desire. Nakupenda vibaya. Never let me go.
Ameniteka yani totally. Namfikiria namtafakari. Kichwani anakuja maswali. Ameumbwa kaumbika properly. Muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.
Baby duro, let me kiss you, mwa, mwa. Sinchen kangu, welamba baby ma, ma. Kwengine sina jagu, don't cheat me, mwa, ma. Nishagota kwa kitu, deka kama mtoto, mwa, mwa.
Cinderella, eziza kombolela.
My sweetie, my painkiller. Kwa media tutwe bila. Cause you are mine.
You are mine, oh, oh. My only desire, yeah. Na kupenda vibaya. Never let me go.
You are mine, my only desire. Na kupenda vibaya. Never let me go.
Ameniteka yani totally. Namfikiria namtafakari. Kichwani anakuja maswali. Ameumbwa kaumbika properly. Muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.